genda webase lwaki tosansike kubaana bwolina n'ogenda owagira omuntu olina enyaani ng'ensebuze abajewebera biwera batemya lwampakaana bootebatudde nga bafuuza amakubo gyeddiza olulijambusaabalyembaga naye omanyanga ekituli ky'ebisoli kyandika mu mutwe ng'onoonya akatuli woyita fabalegako twalaba owoza kulonda kwandaba dabayo wesibye ku buntu omutali akaluluuko olina ogatuulire naye ebirindirira gwosala anti mwannange byange bwebityo buli olukedde ogaye ebyange bwomanyise beekirimbwa bakese bannange temwebaka muwulirize njo fe ng'abalonzi kyandinyumye ennyo bwe tuba n'entegeka ennambike gye twekoledde buli rijoni muli lwe tulonda olwo ne bannaffe abeesimbyewo buli omu n'aleeta obweyamu bw'anaabiteeka mu nkola ng'atulaga amakubo gatema kiyambe n'abafuza ensagifuge nga tenkubidde kuba ne bwaba wannoosoboyina ebbago lyakwasiza abantu basawo soba okitegedde bayomba lwaki n'owaawe sitaani oba oyina enkola erimutereza kababe basente uganda mwesuza omutima gwayo n'emuisitaani oba oyina eddiba eribatawanya abakuba obululu ffe twalira by'omufuzi byateeka okweyama ye nasabusa mu nkola ebyo bye twamusaba